mwaramutse neza dususuruke dususuruke zose uzisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuveo.com mu gice cy'ibiganiro mu muziki. Mu minsi ishize naratembereye hano i Washington DC mpura n'abanyarwanda turicara turaganira. Ibiganiro bigeze hagati byaryoshye, umwe aza kwiyamira ati yewewe ati nibutse ukuntu muri radio Ijwi rya Amerika nigeze kumva ikiganiro ku ndirimbo ya kera yitwa Scarborough Fair. Ati rwose naragikunze cyane. Ati wakagira Imana we ntiwazongera ukatwibutsa amateka n'igisobanuro by'iyo ndirimbo. Narabyemeye. None rero namwe mboneyeho akanya ko kongera kubaganirira kuri iyi ndirimbo imwe muzamamaye cyane ku isi ku buryo budasubirwaho.
Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Sage, rosemary, and trust me, that's no crested crown without no sweet-born ladies and echoes the child of romance. And she'll be a true love of mine. Strands and polishes of land, she'll be a true love of mine. Tell her to reap it in a sickle that loves blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and tarot.
Scarborough Fair tumaze kumva yaririmbwe na Paul Simon na Arthur Garfunkel. Amateka y'iyo ndirimbo rero ni ayahe? Scarborough ivugwa muri iyi ndirimbo ni umujyi wo mu Bwongereza, naho Fair ni isoko rinini, mbese ni imurikagurisha. Scarborough Fair rero bivuga imurikagurisha ryo mu mujyi wa Scarborough. Mu mpera z'igisekuruza cyo hagati, Moyen Age cyatangiye muri 476 kirangira mu 1439. Uwo mujyi wa Scarborough wari ufite icyambu kinini gikomeye, amato menshi aturutse ku isi hose yahazanaga ibicuruzwa. Buri mwaka kandi haberaga imurikagurisha rinini cyane ryajyagamo abacuruzi benshi 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 cyane baturutse imihanda yose, haba mu Bwongereza, haba ndetse no mu mahanga. Iryo soko ryatangiraga ku itariki ya 15 y'ukwa 8 rikamara iminsi 45. Usibye abasare bayo mato yahomokeraga, usibye kandi abacuruzi b'ubwoko bwose bahazaga imurikagurisha rya Scarborough ryajyagamo n'abandi bantu benshi b'ingeri zose, tuvuge nk'abahanzi, abacuranzi, abaririmbyi, abasizi, abakinnyi b'ubugenge n'ikinamico n'abandi bahanga b'ingeri zose. Twumve Scarborough Fair yacuranzwe na Celtic Woman.
Are you going to Scarborough Fair?
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro dususuruke. Umuntu wahimbye Scarborough Fair yayihimbye mu kinyejana cya 15, ariko kugeza ubu ntabwo azwi. Muri iyo ndirimbo aratuma umuhisi n'umugenzi, buri wese werekeza mu isoko cyangwa se muri kagurisha rya Scarborough, aramuha ubutumwa bwo kumugereza ku mukunzi we uri muri uwo mujyi. Mu magambo make, uyu muntu afite uwo akunda ariko ntazi nawe niba amukunda. Aramutumaho rero ngo akore uko ashoboye kose, mbese akore ibitangaza bitabaho kugira ngo amwereke nawe ko amukunda. Aragira ati, niko ye, wabugana mu isoko rya Scarborough, nugerayo umbwirire uwo nkunda uba muri uwo mujyi azankorere ishati itagira urudodero, itagira uruteranyirizo, azambonere agataka gato ko guhingamo hagati y'amazi y'inyanja n'inkombe, azahingishemo umuhoro ukoze mu ruhu. Ibyo byose nabishobora, nzemera ko nkunda koko. Noneho twumve Scarborough Fair mu ijwi rya Media Evil Babes.
Are you going to Scarborough Fair?
Turasusuruka ku ijwi rya Amerika, adresse ni radio yacu @voanews.com. Turaganira ku ndirimbo imaze imyaka irenga 500 itavaho idasaza yitwa Scarborough Fair. Ibyatsi umuhanzi avuga mu nyikirizo y'iyi ndirimbo ni ikimenyetso. Ubusanzwe byose bikoresha mu buvuzi no mu guteka kugira ngo ibiryo biryohe cyane cyane inyama. Ariko uko umuhanzi abikoresha mu ndirimbo ye mu buhanga bwe bwo kuzimiza arabwira uwo akunda akamuri ku mutima. Persil ivuga ngo ndu wawe. Sage cyangwa se soje mu gifaransa ni sinabaho ntagufite. Rosemary cyangwa se romarin jya uhora unyibuka. Time cyangwa tin ndashaka ko umbyarira abana. Twumve noneho Scarborough Fair yacuranzwe na Sarah Brightman. Cyumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Indirimbo Scarborough Fair yarakunzwe cyane mu myaka yose irenga 500 imaze ihimbwe. Uko iyi myaka yagiye ishira, uko yagiye isimburana, Scarborough Fair aho gusaza cyangwa se aho kwibagirana, aho gusibagana, ahubwo yagiye iririmbwa n'abantu benshi cyane banyuranye bo mu Bwongereza ubwaho nabo mu bindi bihugu. Bagenda bayihindura bakurikije uyiririmbye. Iyo ari umugabo, ubutumwa bw'urukundo abwoherereza umukobwa. Iyo ari umukobwa uyiririmbye cyangwa se umutegarugori, ubutumwa abwoherereza umugabo. Nyamara ariko uko byagenda kose, kugeza ubu umwimerere wa Scarborough Fair ntiwigeze uhinduka, ntiwigeze uzimira. Muri iyi myaka 50 ishize, Scarborough Fair yabaye icyamamare nanone cyane kurushaho biturutse ku baririmbyi Paul Simon na Arthur Garfunkel, nabo ubwabo bari bakunzwe cyane bikomeye. Simon na Garfunkel bacuranze bwa mbere Scarborough Fair mu 1966. Twayumvise mu ntangiriro y'iki kiganiro. Noneho twumve iyi ndirimbo uko yaririmbwe na Amy Newton. Nshuti z'ijwi rya Amerika ikigano dususuruke cy'uyu munsi na hagihumurije twaganiraga ku ndirimbo Scarborough Fair imaze imyaka irenga 500 ihimbwe nyamara ikaba itarigeze isaza cyangwa ngo izimire ndabashimiye byimazeyo rwose uwifuza ibisobanuro ku ndirimbo yariyo yose cyangwa ku muhanzi runaka tuzakora uko dushoboye kose tubimugezeho adresse ni radio yacu gmail@com. Reka kandi mbibutse ko ibiganiro dususurike byose ubisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacuvoa.com mu gice cy'ibiganiro mu muziki. Maze rero mugire umunsi mwiza ndetse na weekend nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, musigare mwumva Scarborough Fair yacuranzwe na Queen Strike. Murakarama. Mazeru mugire umunsi mwiza n'abakunda Thomas Kamirindi musigare mwumva Scarborough Fair yacuranzwe
na Queen Strike. We sage rosemary and thyme. Remember me to the one who lives there. She once was a true lover. Make me a fabric shirt. Cross this sage, rosemary, and thyme. Without no seam or need or word. She once was a true love of mine. Thank you.
Strands and polishes of fairness.